Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Degesti yalla aku sudu wada warki galab di radio go warsan. Maamulka degmada janaale oo amar dul digiya darwalada mootooyinka. Tartan qoneedki bisha barakeysan ee Ramadaan oo wali si habsameli uga socday idaacadda warsan ee magaalada Baydhabo. Shir qasaar geystay oo ka dhacay deegaanada ceelasha biyaha. Dowladda Soomaaliya oo warka soo saartay duqeyn ka dhacday shabeellada hoose Puntland oo sheegtay in dad loo qabqabtay weeraradii Boosaaso iyo Galkacyo. Dowladda Qatar oo ka hadashay qaraxii magaalada Galkacyo. Tirada dadka coronavirus ugu geeriyootay Soomaaliland oo korortay. Dad dal ku guuleystay daweynta dhammaan bukaanadii uu ku dhacay fayraska corona. Jarmalka oo bilaabay kubad aysan daawanin taageerayaal kadib markii coronavirus awgii loo kala diray ciyaarihii ka socday caalamka.
Warsan Media Network waxay idin soo jabisaa dhacdooyin cod ah aadna dhageysto iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuxi. Warsan Media Network.
Waa galabnimo isniinta taariikhduna ay ku beegan tahay 18ka bisha 5aad sanadka 2020ka. Kusoo dhawaada warkii oo fidsan. Tartan aqooneedkii bisha barakeysan ee Ramadaan ee ka socday radio-ga Warsan oo meelo xasaasi ah soo gaaray ayaa weli si habsami leh uga socda. Istuudiya idaacadda Warsan ee magaalada Baydhabo faahfaahinta warkaasina waxaa inoo haya wariyaheena Gabsha.
Halo isha ee.
Halo radio Warsan.
Halo Horseed B.
Halo radio Warsan.
Halo Darussalam.
Halo radio Warsan.
Halo Daynunay.
Halo radio Warsan.
Tartankii halay yaa ku dubnay tartamadii hore halay waliba isaragay ilaa afar kooxood oo shalay Horseed B iyo isha ee Darussalam B iyo Daynunay ee waliba qaybti koowaad isaragay haafada oo shalay Horseed B iyo isha ee waliba lugu weydiiyey muntada su'aal wadarta ama totalka nagadaas tomoonya far su'aal tartan aqooneedka bil barakeysan Ramadaan raadiyaha Warsan sanadkan waliba isku kaaladay ururka garab walaal iyo raadiyaha Warsan dhiniga su'aalo sanadkan waliba satoosan diyaar yahay iskuulka hoose dhexe iyo sare ee Kawaadir qaybti koowaad ee tartanka Horseed B waliba la kooytay tumanga fardhabood meelaha fadhi kala la tartamaysi isha ee la kooytay siyaad dhabood waliba natiijada ka dhawaaqay Maxamed Deeq oo ku soo daa ururka garab walaal
isha ee ka bilaaway meeba la warsaday todoba su'aalo meeba ku jawaabayna afar kumad ee sidoo kale aanu ku noolayn wal ka faa'iideysi ana ma helna sas dartay meel la kooyana siyaad dhabood Horseed K iyo Horseed B meeba la warsadeeyeen saas amal todoba su'aalo meeba ku jawaabayna li kumad ee hala ku noolayn lama su'aalo isha ee habaal martayna ku faa'iideysan iyona meeba la kooyana tumi afar dhabood dhibco guud isha ee meeba la kooytay siyaad dhabood Horseed B meeba la kooytay tumi afar dhabood
qaybti lamaad ee tartanka waliba isaragay Darussalam B iyo Daynunaye waliba lu weydiiyey muntada su'aal wadarta ama totalka iyo nagadaas tumanka far su'aal deegaanka Daynunay iyo waliba yala kooytay todoba dhabood meelaha fadhi kala la tartamaysi Darussalam yan yala kooytay afar dhabood natiijada Maxamed Deeq ya ka dhawaaqay
waayahay bismillaahir rahmaanir rahiim oo kumay batartan heesa le ku dhadhiyay deegaanka Daynunay ee iyo waliba Darussalam B tartanka qaybtii horemay ba ka dhamaaday 4-4 dhibcood oo bareeje ah man hal su'aal yalla ka dari deegaanka Daynunay ee su'aali la warsaday ku jawaabtii Darussalam B su'aal la warsaday ku noqdi waan way ku faa'iideysay sas dartii Daynunay ee yamay ka badiyay 3 dhibcood mayna oo ka tartanka ku hirtay xaafada Darussalam B
tartan aqooneedkii bala barakeysan ee Ramadaan Warsan Radio waqtigu waliba uu samarahay semifinal yadoon xaafado qaar iyo isku gudagan baski tartan aqooneedka bala barakeysan ee Warsan Radio sidoo kale uu ka iyo waliba balansana oo tartan heesa leh ku sugahay isha B iyo deegaanka Bonkay ee
adi adbu maatsan yahay wariyeena Maxamuud Cali Cabdullaahi Gaabsha oo warkaasi noo akhrinayay. maamulka degmada Janaale oo amar dul dhigay darawalada mootooyinka faafaynta warkaasina waxa ay noo hayaa wariyeena tawakkal Cali Umar
gudoomiyaha degmada Janaale ee gobolkan Shabeellaha Hoose oo la hadlay shacabka degmada Janaale ayaa farriin adag u diray dhamaan wadayaasha gaadiidka kala gudisan ee degmadaasi soo gala iyo kuwa ka baxa gaar ahaan isagoo farriintan si gaar ah ugu diray wadayaasha mootooyinka ka hawlgala degmada Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose isagoona tilmaamay in ilaahay amar dambe aysan jirin wax mooto ah ka dhex shaqeynaysa degmada Janaale
mootile maqlisin wixii mooto ah wax mooto la dhahay ma soo karto ninkii reer Janaale oo mooto lagu arko asii mooto waa lagu baa ila amar dambe mooto waa fasaxi doonaa markaan fasaxnaa mooto nambareysan mooto diiwaan gashan mooto waxay aan fasaxinaa ninkii beero markii hore bishkiliita ku tagay jiray bishkiliita ku tagno ama alwaan
wa markii ugu horeysay amarkan lagu soo rogo wadayaasha mootooyinka ka hawlgala degmada Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose hadalka ka soo baxay gudoomiyaha degmada Janaale ayaa imaanaya xilli degmadaas ay ka jireen falal amaanka lidi ku ah tawakkal Cali Umar Warsan Radio gobolka Shabeellaha Hoose
shil qasaar geystay ayaa ka dhacay deegaanka Ceelasha Biyaha sida uu faahfaahinta warkani markale ku eegay wariyaha tawakkal Cali Umar
inta la ogeeyay hal ruux ayaa ku geeriyooday laba karana dhaawac ayaa ka soo gaaray shil gaari oo ka dhacay deegaanka Ceelasha Biyaha ee gobolka Shabeellaha Hoose dad goob joogyaal ah oo ku sugan deegaanka Ceelasha Biyaha ayaa u sheegay warqabadka Radio Warsan ee gobolka Shabeellaha Hoose in uu jiro sidoo kale qasaare soo gaaray gaariga ay saarnaayeen wadayaasha gaadiidka ayaa mudooyinkii u dambeeyay waxa ay ka cabanayeen burburka baahsan ee ka jira wadooyinka gobolka Shabeellaha Hoose iyagoona baaq u diray madaxda gobolka iyo tan koonfur galbeed oo ku aadan in dib u habeyn lagu sameeyo wadooyinka burbursan oo xilliyadan oo kale marka roobka ay da'aan ay ka dhashaan qasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo sidoo kale burbur hantiyadeed si kastoo ay ahaataba shilkan ayaa noqonaya shilkii afraad tan iyo markii gudaha loo sii galay xilli roobaadka ee ka dhaca qayb ka mid ah gobolkan Shabeellaha Hoose tawakkal Cali Umar Warsan Radio gobolka Shabeellaha Hoose
adduun mahadsan yahay tawakkal Cali Umar dawladda Soomaaliya ayaa war ka soo saartay duqeyn ka dhacday Shabeellaha Hoose ciidanka kumandoska Soomaaliya oo kaashanaya ciidamada African ee Mareykanka ayaa la sheegayaa in ay howlgalo ku dileen xubna ka tirsan xarakada Al-Shabaab kaas oo ay ka sameeyeen gobolka Shabeellaha Hoose howlgalkaasi oo ahaa duqeyn dhanka cirka ah ayaa lala beegsaday nawaaxiga magaalada Kuunye Barro duqeyntaasi ayaa saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda waxa ay sheegeen in lagu dilay laba xubnood oo ka tirsanaa xarakada Al-Shabaab waa sida warka loo dhigay war saxaafadeedka ka soo baxay dowladda Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in howlgalkaas uu qayb ka ahaa qorshe dowladda federaalka Soomaaliya midowga Afrika iyo isbaysiga caalamiga sii wadida la dagaalanka xarakada Al-Shabaab ay ka midaysan yihiin dowladda federaalka Soomaaliya iyo bahwadaagta Mareykanka ayaa si aad ah uga taxadaraya ilaalinta waxyaalaha soo gaarta dadka rayidka ah inta lagu guda jiro duqeymaha habaysan hubintii la sameeyey ayaa lagu ogaaday in duqeynta iminka dhacday aysan jirin cid shacab ah oo ku dhimatay ama ku dhaawacantay ayaa lagu yiri war saxaafadeedka ka soo baxay dowladda Mareykanka oo kaashanaya ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa horey dhowr jeer waxa ay duqeymo cirka ah ka fuliyeen deegaano ka tirsan koonfurta iyo bartamaha waxaana duqeymaha qaarkood ku waxyeeloobay dad rayid ah walow inta badan la soo tabiyo in dhibaatooyinka ugu weyni ay shacabka gaaraan ayaa haddana warbixintani waxa ay faafreeb ku sameynaysaa khasaaraha soo gaaray dadka shacabka kiyo loogyahay oo ka dhacay sanadihii ugu dambeeyey dalka Soomaaliya ay geysteen ciidamada Mareykanka ay ku waxyeeloobeen dad shacaba qaarkoodna ay ku dhinteen Puntland oo sheegtay in dad loo qabqabtay weeraradii boosaaso iyo gaalkayag dag maamul goboleedka Puntland ayaa sheegtay in ay dhowr qof u hayaan weeraro labadii maalmood ee lasoo dhaafay ka dhacay deegaanada maamulkaasi isla markaana dhowaan dadkaasi maxkamad la soo taagi doono madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa sheegay in ay hayaan dadkii ka dambeeyey weerarkii lagu dilay gudoomiyihii gobolka Niwaal kaas oo 29 bishii Maarso ka dhacay boosaaso sidoo kale ay ku raad joogan kuwii shalay qaraxa ku dilay gudoomiyihii gobolka mudug. Ugu dambeyn madaxweyne Dani ayaa waxa uu sheegay in dhammaan dadkaasi maxkamad la soo taagi doono isla markaana goob fagaara oo dadka hortooda lagu toogan doono sida uu hadalka u dhigay. Dowladda Qatar oo ka hadashay qaraxii ka dhacay Galkacyo, dowladda Qatar ayaa dowladda federaalka Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed uga tacsiisay dadkii ku dhintay weerarkii isqarxinta ee ka dhacay magaalada Galkacyo laguna dilay gudoomiyihii gobolka mudug. War ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda dalka Qatar ayaa lagu cambaareeyay qaraxaasi, waxaana lagu sheegay in dowladda Qatar ay aad uga xun tahay, sidoo kalena ay ka soo horjeedo fal kasta oo abuuri kara colaad iyo mid argagixiso. Wakaaladda wararka Qatar ee Qatar News Agency QNA oo baahisay warkani ayaa sheegtay in ay uga tacsiinayaan dadka Soomaaliyeed iyo dowladoodaba falkaasi isla markaana ay garab taagan yihiin weerarkii isqarxinta ahaa ee ka dhacay magaalada Galkacyo xarunta gobolka mudug. Ayaa waxaa ku dhintay gudoomiyihii gobolka mudug Puntland Axmed Muuse Nuur iyo saddex ka mid ah ilaaladiisa oo uu ka mid ahaa walaalkiis. Tirada dadka corona ugu geeriyooday Somaliland oo korortay Somaliland ayaa maanta shaacisay kiisas hor leh oo cudurka coronavirus oo laga helay deegaanada iyo qofkii sagaalaad ee cudurkaasi ugu dhintay Somaliland tan iyo markii cudurka laga helay. Guddiga wacyigelinta iyo kahortaga COVID-19 u qaabilsan Somaliland ayaa sheegay in la baarayo 40 ruux oo looga shakisan yahay cudurka COVID-19, balse cudurka laga helay 18 qof oo ka mid ah dadkaasi. Dadka cudurka laga helay ayaa guddiga waxay sheegayaan inay joogaan 15 ka mid ah magaalooyinka magaalada Hargeysa, halka 3 kalena ay kala joogaan magaalooyinka Buurama iyo Hoodweyne, waxaana dadka cudurka laga helay ku jira hal qof oo u dhashay dalka Bangladesh. Ugu dambeyn guddiga ayaa waxay sheegayaan in qofka qabay cudurka uu ugu dhintay magaalada Hargeysa, kaas oo noqonaya qofkii 9aad ee Soomaaliland ugu dhintay COVID-19. Tirada guud ee dadka laga helay cudurka coronavirus deegaanada Soomaaliland ayaa waxay gaartay 121 qof, 9 qofna ay u dhinteen, halka ay 8 ruuxna ka bogsoodeen. Dal ayaa ku guuleystay daweynta dhammaan bukaanadii uu ku dhacay fayraska corona. Bukaankii ugu dambeeyey ee Cambodia ayaa laga daweeyey fayraska corona, waxaana laga saaray isbitaalka, taasi oo dalkaasi ka dhigtay dal aanay haatin jirin qof qaba fayraska corona. Wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay in qofkan ugu dambeeyey ee ka dawoobay xanuunka ay ahayd haweeney 36 sano jira oo ka timaaday gobolka Panchay Menchaiti, taasoo ku jirtay isbitaalka Khaymar Soviet Friendship ee magaalada Phnom Penh. Muuqaal laga soo duubay haweeneyda 36 jirka ayaa muujinaya iyadoo isbitaalka kasii baxaysa, waxayna muuqaalka oo laga baahiyay telefishinka qaranka Cambodia tilmaamaya in Cambodia uu faaruqay cudurka. Dalkaasi ayaa waxa uu xanuunka fayraska corona soo riday 122 mana jirin qof qudha oo u geeriyooday qof keliya oo u geeriyooday fayraskan dunida halakeeyey, balse saraakiisha ayaa ka digaya in aysan marnaba khafiifin doonin xayiraadihii fayraska corona awgii loo soo riyay, kuwaasi oo ay ka mid ahaayeen iskuullada oo la xiray, baaritaanada lagu sameynayo dadka ka soo tallaaba xuduudaha iyo weliba karantiilka. Halka warkaasi aad kala socotaan waa radioga Wartan Soomaaliya baydhabo, aad kala jaanqaadaan mawjada FM-ka dirirkeedu yahay 88.2 MHz mawjadaha gaagaaban, iyaalada live streamkood guud ahaan ka dhageysan kartaan caalamka. Jarmalka oo bilaabay kubad aysan dadna daawanaynin taageerayaal la'aanna garoonka lagu ciyaaray, Bayern Munich oo hoggaanka u haysa horyaalka Bundesliga Jarmalka ayaa guul xarraga leh ka gaartay kooxda Union Berlin, kulan ay qayb ka mid ah kulamadan ay horey ula yeelatay, haddana arag la'aan looga kala maqan yahay isbartiibada oo lagu bilaabay ciyaaraha dalkaasi xilligan lagu gudujiro aafada viruska corona oo dunida halakeeyay horyaalka ayaa dib loo bilaabay iyadoona wax taageerayaalaha garoonka isan ku jirin oo haawanaya sidoo kale badi dadku ku sugnayeen garoonka banaankiisa iyagoo xirnaa gafuur xirka isla markaana la xoojiyay in la dabaaldego ciyaaraha oo ay mamnuuc tahay dadkuna isugu yimaadaan fagaarayaasha xilli ay ciyaartoydu laftirkooda ahayeen kuwa afka u xiran yahay inkastoo Bayern Munich ay guul ka gaartay ciyaarta oo ay laba gool ka dhalisay haddana saddex mar oo keliya waxa ay ahayd ciyaarta mid ay goosha Union Berlin ku toogatay kubadda ciyaartoyda iyo tababarayaasha kooxaha Jarmalka ayaa toddobaadkan karantiil ugu jiri doona hoteelada iyaga oo maraya baaritaano viruska corona oo joogta ah waxayna uga tegi karaan goobaha ay ku tababaranayaan iyagoo wada socda isla markaana ay wada ganfur xiran yihiin. Dhegeystayaal wixii dalkii dibadda naga soo gaaray oo kala socotay dhowr goor galabta waa naginta warka waxaa isku soo dubriday Shukri Ismaaciil Axmed Shukri Bidaan aniga oo dal maraya waa la socotiinayay salaad ayaa ii farsameynayay. Inta warkan warkiisa xiga inuu dib ugu kulmi doono dhammaantayada waxay kaga tegeynaa sidaa iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.